xafladdu way ku qalin bedeladaayeenka ardayda walkabaradaas madrasada quraanka kariimka ee umul mu'miniina aisha radiyallahu anha oo la qabtay magaalada baydhabo taasaytiyo gabgabowdi ardayda wajiga saddexaad oo ka mid haayeenka lama kooxood oo dhamaysatay quraanka kariimka iyo tafsiirka quraanka kariimka munaasabadu iyo waliba ku qayb galaya waalidiin culmaawdiin maamulka madrasada barashada quraanka kariimka umul mu'miniina aisha onkoreyntii waliba melisay ku hadalaya maamulaha madrasada quraanka kariimka umul mu'miniina aisha macalina maxamed maxmuud oo isku warbiya marxalado iyo hamartiya madrasadu iyo meelihii hadda maraayta
madrasada maba la aasaasay hadii aasaasay walaan ku sheegay lama kuntum isagaalkii bil lama hadii la aasaasay oo hadda uun roog lama kun labaatan iyo shan maybaa hoggaan jibiday madrasada markii inkoreyt lama kun labaatan iyo lamada intaatak unug dhowr unugyaha hoggaan jibiyeen labaatan oo kaliya ma leeyahay ti lamaatan maybaa dhiidayhee lamada kun labaatan iyo afar yantu mid toddobaad ayaa hoggaan jibiyeen marka haddana maybaa runa geedka oo hoggaan jibeen labaatan iyo shan labaatan iyo shan arday eeyaan rum marka ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka mahadsan maybaan iska jaraana geeb ijaaza iyo ikhtitaame dadoo maybaa ka jaray ijaaza la siihayo sanadeen ama qofe oo lamada kuntum iyo sagaalka markaana sheegahay oo kale la ka furay ilaa haddii rogan taasa maba ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan waafajin ilaahayu dad oo kale iyo oo kale ee markoo la sheenay yaa nasiib aan ka waalana intii madrasada ijaaza la kasiiyey marka ilaahay subxaana wa tacaala ka mahadsan alihii arrantaynin suurta geliyey maybaa siinanaha marta sharafta waalidiinta ardayta baaraka allahu fiikum
aano kumid ah culmaawadiinka iyo waalidiinta ku qayb galay munaasabadda ayaa ardayda ka dhiirigeliyeena iyo walbarashada quraanka kariimkaasi lama jibaaranga
oo dadaalkaas waalidiinta iyo macallinka iyo ardayda biyan hadalahayna mayb waa khayrkan iyo kulunkan khayrka maalin iska kooy lahayna awalan mayba lana barakallahu fiikum iskaashiga iyo anay mayb waa isgarabsadowkii isagna isgarabsateen khayrkan oo ilaahay subxaana wa tacaala kalaam shiisan koran qaadeen ka mahadsantiin nambar laba mayba lahaaha waalidiinta ardaytii maybu waa saxa ka oofteen oose maybu waa xataa cabteen hal duujiyoy oo horhalan haayoy holhalan kula gaweelan insha allahu tacaala qur-aanka isan habarteen waqtigii iyone maalkii isan hagiliideen maybu waa banaan cidaan ku tabteen maybu waa wili yiriin mas-uuliyaddii wili maybu waa masiin ku kana intiis maybuwa horan haytan oo horanka dadaalan oo maybuwaha tala siidan wili maybuwaha walbarashadii horan sii wadaan yalasiinku baahinyalana insha allahu tacaala ardaytan maybalanaaha qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kalaamka ilaahay waay kalaam ilaahay ahun baarteen mas-uuliyad weyn waay
may la kahaayay qur-aanka dugsigiisu ka dhamaaya sadadeer oo kale yala ka dhamaaya maalinka horan feeraha kubadu tumaay aydibantatakolalankanagaay haddii layba qur-aan baradka deeriyo onoga waqtigii walaa yar neefti sudhunji lahaayey onoga kasta waqtigo onogun walaakiin ku kaalmayo usuna jusu ku dhagan soo isu arilahay walweedi onogii mayla ku dheefay baareraabu soo jeega leah landiin hor lasoon sheegnaba isugnagi yaasoo yaaska darsa maasan marka mayla dardaarimay waalidiinta owlaada maalinka dadaal shayin dhumiidan dugsiidanan kuwadan owlaada inii qur-aanka ku xifdiyaayaan saasaa la dardaarime